Shanky Supplier dot com.
I swear I'm sunny up on the air. Natisha Kamanja. We maisha yangu, maisha ni magumu je utavumilia. My life upenu no, we riziki yangu, kipato ni kigumu kurota subiria. My life upenu no, we maisha yangu, maisha ni magumu je utavumilia. My life upenu no, we riziki yangu, kipato ni kigumu je utasubiria. Siku zingine siri, siri kabisa, siku zingine siri mweza konarara. Zingine siri, we siri kabisa. Siku zingine siri na wewe utalala. Mweza kwa mimi pesa sina, ila kuwa na wewe naipata furaha. Wako wenye mapesa yao, majumba na magari usingizi wa kara. Mweza kwa mimi pesa sina, ila kuwa na wewe naipata furaha. Wapo wenye mapesa yao, majumba na magari usingizi wa kara. Mama oo, dada oo, basi baba oo. Mama oo, dada oo, basi baba oo. Baby forever, me now we together. 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 Kipenzi sijali, mimi sio bahili, kipata utafurahi. Nikupeleke dansi, uvae upendeze, kipenzi ulidai. Lakini bado msoto, lakini bado mangaiko. Lakini bado msoto, lakini bado naso. Bate my life open you know. Bate my life open you know. Bate my life open you know. Penny, my life open you know. Squeezy sipati shida, tena mana ninyanya sika. Nikikumbuka ya nyuma, mwezenu nasema nisubika. Kuizi sipati shida, tena mana ninyanya sika. Nikikumbuka ya nyuma, mwezenu nasema nitabika. Kila siku, manenu mikwaruzano. Kila siku, manenu majibishano. Kila siku, maneno ni kwa ruzano. Kila siku, maneno ni majibishano. Nishindwa mimi. Bate my life open you know. Bate my life open you know. Bate my life open you know. Penny, my life open you know. Baby forever, me now we together. 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 Kipata utafurahi. Nikupeleke dansi, uvae upendeze, kipenzi ulidai. Lakini bado msoto, lakini bado mangaiko. Lakini bado msoto, lakini bado naso.
I swear msanii hapa naongea.
Ah shebi, baba na mduba tari.
Shanky Supplier.com.